holy love, non contro Giuliana. Yeah, anataka nimpendele sana. Yeah, mtoto anapenda kuvama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love no close to Juliana. Yeah, I talk independent designer. Yeah, I'm just gonna paint up with my designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love no close to Juliana. Mtoto kuwaka mtoto nanukia. Kacha mademu wanavomogopa ni paka machizi wanamuofia. Mtoto ni pesi ya kwenda ni paka ndugu zake nyewe wananichukia. Yana napoa asubuhi mchana jioni ni bingwa kubadilikia. Yeah. Natoka naye daily out ilo komezo tunende chiki movie. Paparazzi wakitono wanajua oh yeah ini newsy. Cameras flashlights zote zinatuangalia sisi mze. Dash dash too lazy. Juliana niko busy. Juliana niko busy. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpendele sana. Yeah, mtoto anapenda kuvama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpendele sana. Yeah, mtoto anapenda kuvama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. I fell in love. Na Juliana, what a fukan, yeah, yeah. Na tunendana, bongo le nyash. She got for my mama. How cheap people going insane. So sexy, she's 10 over 10. My busy the kids when I bend up to funny again and again. Tunasia chumbani, tunamkia simlen. Ni kama uta, tunatoka chumbani, tunamejikoni. Ni vini neshimu jirani, lasiva kini pia wani. Benzi letu liku wazi wala tunagenda. Tachagua wewe kama autopenda au kama utopenda. Benzi letu liku wazi any place sisi tunakula denda. Yeah, I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpendele sana. Yeah, mtoto anapenda kuvama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana. Yeah, anataka nimpendele sana. Yeah, mtoto anapenda kuvama designer. Yeah, full pride, Gucci pride and offended. 10 times, she's 10 over 10. I fully love na mtoto Juliana.